System ya kunta kama kawa. Mike Giama na complicate.
Malin Giama na complicate.
Uwashikwe na kinyongo.
Marafiki wanafiki wote.
Uwashikwe na kinyongo.
Wanao kusema sema vibaya.
Uwashikwe na kinyongo.
La 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 la.
Uwashikwe na kinyongo.
Oh mama yeye. Wanao kukosesha amani yeye. Wanaenda chini 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 uanguke. Wanao kuchuchuchu tufitu na tuufala ye. Wanataka kubenefit na we mwenye usi sakside.
Uwashikwe na kinyongo.
Marafiki wanafiki wote.
Uwashikwe na kinyongo.
Wanao kusema sema vibaya.
Uwashikwe na kinyongo.
La li la 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 la.
Uwashikwe na kinyongo.
Baya wanajifunika na mema,
na mema.
Ukiwapa mugongo kumbendani ni mbwa mwitu. Wanakupa tumeno kumbendani ni musumeno. Usipo ni protecte mimi na ni mwingine. Wanataka ni anguke ndio wawafurai. Wanataka ni pote wapige makofi.
Uwashikwe na kinyongo.
Waibike
uwashikwe na kinyongo.
Waibike
uwashikwe na kinyongo.
Waibike
uwashikwe na kinyongo.
Wana kuja kulia kushoto na uzuri kumendano majaza ubaya eh. Wana taka kugeda information ya kesho kubebe kama kwala yeah.
Oh. Usi wafungulia siri za moyo wako eh. Uta celebrate wakiregrete. Mama 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 pokia baraka.
Baraka za Yesu.
Linashuka toka mbinguni mama yeye.
Baraka za Yesu.
Hata mitego waliotega itawashika wao.
Baraka za Yesu.
Baraka. Pokia baraka mami.
Solo yo kangama
uwashikwe na kinyongo.
Marafiki wanafiki wote.